Listen.
Shut up.
tashidaye soo tilaabso. Shankaroney soo tilaabso, adaa goob tashidaye soo tilaabso. Sintada